Hello, esenje usikengelo suze wavuka ngibonge ngona usakhiphusa ufaka amacala uphefumula iphelile inyanga ezisithupha nawe sagcina ukukhuluma ungawatshengi ngomaphuza relax uyekele ukuthuka.
Eish, show skenqezane mchita wami inisina usangazi ufika nini esibhedlela uzongivala ngifakele isikhiphalo nodokotela bathi ngivuke kuthange bangikhonfuse umqondo basi kulombhede ngilale 6 months.
Inkingilele kuthena kukho okuningi engingachaze efonini ngalinga udazinkani uDr. Mathi phuza amaphilisi ungathwenzela yena ncenga impilo yakho ungayikhohliswe narelax udedele uplato uyibambishisa insimbi.
Ngeke ngikwazi ukurelaxa ndoda chaza ngibulawa amakhaza yabanda amashidi ngicela nasephoyiseni ukuyochama ngiboshwe ngozankosi kanti sini ngabhanti into angisehosi. Wazi story ndoda chaza konyuluka ungagoli
mina engakusho kodwa ngifuna ulwela ukuthi uyalulama i-olede izofika ney'ngubo ungabulawa amakhaza ngiyazi uphila impilo ongayijwayele ngoba usuyagadwa kukho lula njengoba ukucabanga i-wish like ngachaza
kulula uyakhuluma ungaphandle yakho impili nomali ngifuna imali ngifuna iy'ngubo ngifuna ukugoduka ngekhaya nasebusuka kulala ngihlinywa ipoki njalo sibake umbhede ngiboshwe ngozankosi leli phoyisa ngizima ukuthi ngeke
ipoki imazi xaka shintshi hodwa ukuthola omunye umbhede ngensuku zajwalo mama bazofika ukhule ngikulekelwe nami ngikhulekele mngani uyangisinda umthwalo engiwuthwele ndoda ibhekelele nawe umdala ukukhulile unentshefu.
It is true when days are dark friends are few ngijikela ngesikhathi esinzima lapho ngikudinga my crew ngilele emashidini ngilwela impilo yami ngigxoba isilondo kuba ukukhona uNkulunkulu ngabagagiwe le ndonga impilo ngimjova njalo makuhla ngigwinya amaphilisi abanye bafela phambi kwami afika ekhaya ngebhokisi
ukudla engikuhlayo ujoviwe ngiphila ngokungaphakamisi kunoku sengasekho omunye ekuseni aphume ngekofini.
I know ucathi ngaphandle lutho ngiyabhanta into esitokisini ngincinzwa imvayiza ngiyashizila mina ngilala esiponshini nawe usanga enda phaphakathi ngiyakudlela khazini nibula ingubo lingena ejele ngihlezi ngiqhathanisa usizi
ngeke ndoda kwase nungabandla akwazi ukuba phakathi sonke lesikhathi uthule nemfihlo ufihla mina ndoda sisine isigwebo uchaza nesigameko umaphuza wangibheka umehlo mane ngamo ngenzeka ukuthi ngiyabandanyeka
kwakusuku lakho lokuzalwa sicelebrator sasegetho sagejana nama-out ikhono wamgwaza kasekho wadubuleka yeza umngani ngabona ukuthi udinga uncedo umthetho usulinda ululama ukuze ukuthole sakho isigwebo sasihamba ngemoto makhumbule kasisi unomcebo ngakufaka phakathi kwimoto ungasathembi ngicatha usekho iphume emgaqweni abantu batheleka amachaphazelo kuthathwa bezosiza ngabosha umthetho udinga incazelo
yonke lento okhuluma ngayo kumina ifana njengempuphu uyabuya kancane umqondo izinto eningi angisayikhumbuli ngidonsa kanzima kuthiwa engqondweni kunenhlamvu engaphume yokubulala ngiyazi igaza ngichitha utshwala bungihlula angiyena ukuphuma sile ngiyazazi musa ungiqambela amanga ushayela kanjani udakiwe subulele nabantu umthetho uyakudinga vuma lecala nesigwebo sonciphe enkantolo ngizobhika mulokhu ngifaka ijele zokugwinya.